Kai plan and win it.
On the beat.
Na 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 na.
Yes.
Na 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 na.
Mirimba. Mania wazaliwe.
Apanga beat. Rikita.
Kulu wangu tekeleze, wangu tekeleze mama. Kulu wangu tekeleze, wangu tekeleze iwe. Kulu wangu tekeleze, wangu tekeleze mami. Oh, Karine, osa kona tulo yai. Dawa choringa chawa, honi chakuti. Iwe na inde, chisa kare bomozi. Ah, ah, kwa mamutima wanga, niku usa, niro njeza chirungamo. Nichakuti iwe na inde, paka imfa imfa ma.
Na inde, ole wani menye nepo, wani tukwa nepo chabe. Kaliwe, sinza yeza. Kumanda, oh na na na. Olo ni wa mushe kwanji kuchita chila weo. Baby, sinza yesa mufuna ah.
Ulo wakutekeleze, wakutekeleze mama. Ulo wakutekeleze, wakutekeleze iwe. Ulo wakutekeleze, wakutekeleze mami.
Oh, Karine, osa kona tulo yai. Dawa choringa chawa, honi chakuti. Iwe na inde, chisa kare bomozi ah, ah.
Kwa mamutima wanga, niku usa, niro njeza jirungamo. Nichakuti iwe na inde, paka imfa imfa ma.
Sinekaleza baby I love you. Mtima wanga give you. Ukachoka po baby I miss you. Cause every time I need you. Kazuwa kakambira kupanda kukuona. Kakale tulu ondima kangiwa. Kuja nako inendima kangiwa. Pema nako ondima budiga. Sintiziwa baby mwina unajidisa. Ndavalavu yako ya ndibudisa. Kakale kuchiroto ndima kurota.
Ulo wakutekeleze, wakutekeleze mama. Ulo wakutekeleze, wakutekeleze iwe. Wakutekeleze, wakutekeleze mami.
Oh, Karine, osa kona tulo yai.
Dawa choringa chawa, honi chakuti. Iwe na inde, chisa kare bomozi ah, ah.
Kwa mamutima wanga, niku usa, niro njeza jirungamo. Nichakuti iwe na inde, paka imfa imfa ma.
Raipi Zina Yang Chua ah. Chua Chua.